you when I feel me, why wave for my life? Mr. Feeling Jordan. Kwanza nataka kupe fundisho. Kwenye mapenzi wengi wenu ni miyeyusho. Mnatufanya si wengine kaviridhisho. Yani viridhisho bwana. Mnatuona maegesho. Kwa leo leo mapenzi yamekwisha kesho. Mkipata mnachotaka inaza mirusho. Inaza mirusho. Gora kwe kwe, gora kwe kwe. Gora kwe, don't let me down. Gora kwe kwe, kwe miye kwe. Namba unitunze kama boni. Baby, I go give you barondo. Umeni bamba sitoki ngongo. We wangu mchunga jimi wako kondo. You give me my feeling, I don't know. Usiniumize mimi. Usiniumize. Usiniumize mimi. Mwezako nimezoea kudekezwa. Nimezoea kupembelezwa. Usiniumize baby. Usiniumize baby. Tumewashinda wamebaki dolo dolo. Kiukweli kwangu wendo moja namba. Mengine naika kiporo kiporo. Ni wala sija ziona kasoro. Umebarikiwa walai.
Gora kwe kwe, gora kwe kwe. Gora kwe, don't let me down. Gora kwe kwe, kwe miye kwe. Namba unitunze kama boy.
Baby, I go give you barondo. Sitoki ngongo. We wangu mchunga jimi wako kondo.